Isihloko esifundwayo number 28. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika September 5 kuya ku 11. Umbuso umisiwe. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi umbuso wezwe usungumbuso wenkosi yethu nokaKristu. Isambulo 11 verse 15. Ingoma okuzoqalwa ngayo unumber 22. Inesihloko esithi umbuso umisiwe, mawuze. Amazwibela. Siphila esikhathini esithakazelisa ngempela emlandweni. Umbuso kaNkulunkulu sumisiwe, njengoba nje kwabikezelwa eziprofethweni eziningana eBhayibhelini. Lesi sihloko sizoxoxa ngezinye zalezo ziprofetho ukuze sisize siqinise ukholo lwethu kuJehova, sihlale sizolile futhi sinethemba manje nasesikhathini esizayo. Isigaba 1. Umbuzo. Yini esiqiniseka ngayo futhi kungani? Lapho ubona izinto ezenzeka emhlabeni, ingabe ukuthola kunzima ukuhlala unombono ofanele ngekusasa? Amalungu omndeni awasabonisani uthando. Kunanini ngaphambili, abantu bayabeba nobudlova, bezicabangela bona, futhi beba nolaka ngishona kakhulu. Kwabaningi, kunzima ukwethemba abantu abanegunya. Kodwa zona kanye lezi zimo zingakwenza uqiniseke ukuthi izinto zizoba ngcono. Kungani? Kungoba abantu baziphatha ngayo kanye leyo ndlela eyabikezelwa isiprofetho esiphawulekayo sezinsuku zokugcina. Eyesibili kaTimoteyu 3:1-5. Ukugcwaliseka kwalesi siprofetho, okungekho umuntu oqotho ngakuphika, kubufakazi bokuthi uKristu Jesu useqalile ukubusa njengenkosi yombuso kaNkulunkulu. Kodwa lesi kumane kuyisiprofetho esodwa nje kweziningi ezikhuluma ngombuso. Kuzosiqinisa ukholo ukubukeza ezinye zeziprofetho eziye zagcwaliseka eminyakeni yamuva. Isigaba 2. Umbuzo. Sizoxoxa ngani kulesi sihloko futhi kungani? Kulesi sihloko sizoxoxa 1 ngesiprofetho esisiza siqonde ukuthi wamiswa nini umbuso. 2 ngeziprofetho ezisiza sibone ukuthi uJesu useyinkosi yombuso kaNkulunkulu. 3 nangeziprofetho ezembula ukuthi ziyobhujiswa kanjani izitha zombuso kaNkulunkulu. Sizobona ukuthi lezi ziprofetho ziyahambisana njengezincezwana zesithombe ezihlanganiswayo ukuze kuphume isithombe esiphelele esicacile, esibonisa ukuthi sikuyiphi inkathi yezenzakalo zikaJehova. Indlela yokuthola ukuthi wamiswa nini umbuso. Isigaba 3. Umbuzo. Isiprofetho esikuDaniel 7:13-14 sisiqinisekisa ngani mayelana nenkosi yombuso kaNkulunkulu? Isiprofetho esikuDaniel 7:13-14 sisiqinisekisa ngokuthi uKristu Jesu uzoba umbusi wombuso kaNkulunkulu ofaneleka kunabo bonke. Abantu bazo zonke izizwe bayokujabulela ukumkhonza, futhi akekho yobusa esikhundleni sakhe. Esinye isiprofetho esencwadini kaDaniel sabikezela ukuthi uJesu wayeyobusa ekupheleni kwezikhathi eziyisikhombisa ezingokwesiprofetho. Singakwazi ukuthola ukuthi uJesu waqala nini ukubusa njengenkosi? Isigaba 4. Umbuzo. Chaza ukuthi uDaniel 4:10-17 usiza kanjani sithola unyaka uKristu ayoqala ngawo ukubusa. Bheka nombhalo waphansi. UDaniel 4:10-17 uthi, embonweni yekhanda lami, ngesikhathi ngisembhedeni wami, ngibone isihlahla maphakathi nomhlaba, besisikhulu kakhulu siside. Lesi sihlahla sikhulile saba namandla, sibe side safinyelele emazulwini, sabonakala kwawo wonke umhlaba. Amaqabunga aso abemahle, sinezithelo eziningi, kukhona ukudla kwabo bonke kuso. Ngaphansi kwaso izilwane zasendle bezithola umthunzi. Emagatsheni aso bekuhlala izinyoni zamazulu, zonke izidalwa bezidla kuso. Njengoba ngibona imbono yekhanda lami ngisembhedeni wami, ngibone umlindi ongcwele, ehla evele emazulwini. Umemeze kakhulu wathi, "Gawulani isihlahla, ninqume amagatsha aso, vuthululani amahlamvu aso, nisakaze izithelo zaso. Izilwane ezingaphansi kwaso mazibaleke, nezinyoni emagatsheni aso. Nokho, shiyani isiqu saso nezimpande emhlabathini, nisishiye siboshwe ngesibopho sensimbi nesethusi phakathi kotshani basendle. Masimanziswe ngamazolo ezulu, sihlale nezilwane phakathi kwezimila zomhlaba. Inhliziyo yaso mayishintshwe ingabi ngeyomuntu, sinikwe inhliziyo yesilwane. Makudlule phezu kwaso izikhathi eziyisikhombisa. Lesi sinqumo sikhishwe abalindi. Nesicelo sikhona ngezwi labangcwele. Ukuze abantu abaphilayo bazi ukuthi ophezu konke ungumbusi embusweni wabantu. Nokuthi unika lowo afuna ukumnika wona. Umisa phezu kwawo ngisho nophansi kunabo bonke kubantu." Izikhathi eziyisikhombisa zimelela inkathi eyiminyaka engu-2520. Leyo nkathi yaqala ngo-607 BCE, lapho abaseBhabhuloni besusa inkosi yokugcina esihlalweni sobukhosi sikaJehova eJerusalema. Yaphela ngo-1914 CE, lapho uJehova emisa uJesu, lowo onelungelo elingokomthetho, njengenkosi yombuso kaNkulunkulu. Hezekiel 21 verse 25-27. Umbhalo waphansi uthi, "Bheka isifundo 32, iphuzo 4, encwadini ethi Phila kuze kube phakade. Ubukele nevideo ethi Umbuso kaNkulunkulu waqala ukubusa ngo-1914 kuJW.org/ZU. Umbhalo waphansi uyaphela. Isigaba 5. Umbuzo. Iyiphi enye yezindlela esingazuza ngayo esiprofethweni sezikhathi eziyisikhombisa? Singazuza kanjani kulesi siprofetho? Ukwazi ngezikhathi eziyisikhombisa kusiqinisekisa ngokuthi uJehova uzigcwalisa ngesikhathi asimisile izithembiso zakhe. Njengoba nje abeka isikhathi esiqinisekisiwe sokumiswa kombuso wakhe, uzoqinisekisa nokuthi zonke ezinye iziprofeto zigcwaliseka ngesikhathi asimisile. Yebo, usuku lukaJehova ngeke lwephuze." Habakkuk 2 verse 3. Indlela yokubona ukuthi uJesu useyinkosi yombuso kaNkulunkulu. Isigaba 6. Umbuzo. A. Yibuphi ubufakazi esibonayo bokuthi uKristu uyabusa ezulwini? B. Isiprofeto esencwadini yesambulo 6 iverse 2-8 siqinisekisa kanjani lobu bufakazi? Ngasekupheleni kwenkonzo yakhe yasemhlabeni, uJesu wabikezela izenzakalo ezaziyokwenzeka emhlabeni, ezaziyosiza abalandeli bakhe babone ukuthi useqalile ukubusa ezulwini. Phakathi kwezinye izinto, wabala izimpi, indlala, nokuzamazama komhlaba. Wabikezela nokuthi kuyoba khona izifo ezumshayabhuqe ezindaweni ngezindawo. Ubhubhane lwe-COVID-19 lwamuva luyisibonelo salokhu. Lezi zenzakalo ziyingxenye yalokhu iBhayibheli elikubiza ngokuthi isibonakaliso sokuba khona kukaKristu. Matthew 24 verse 3 no 7, no Luka 21, verse 7, 10 no 11. Ngemva kweminyaka engaphezu kuka-60 uJesu afa wabuyela ezulwini, waphinde waqinisekisa umphostoli uJohane ngokuthi lezi zenzakalo ziyokwenzeka. Isambulo 6 iverse 2-8 sithi, ngaboni ihashe elimhlophe oligibele wayenomtsalo wanikwa umqhele, waphuma enqoba futhi ayophelelisa ukunqoba kwakhe. Lapho luvula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili sithi, woza, waphuma elinye ihashi elibomvu njengomlilo, oligibele wanikwa ukuba susa ukuthula emhlabeni ukuze babulalane, wanikwa nenkemba enkulu. Lapho luvula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu sithi, woza, ngaboni ihashe elimnyama, lowo oligibele wayephethe isikali esandleni sakhe. Ngezwa okunjengokungathi izwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lithi, ilitha likakolweni ngodenariyu, namalitha amathathu ebhali ngodenariyu, ungawoni amafutha omnqumo newayini. Lapho luvula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa esiphilayo sesine lithi, woza, ngaboni ihashi eliphaphathekile, oligibele wayenegama elithi ukufa, ithuna lalimlandela eduze, banikwa igunya phezu kwengxenye eyodwa kwezine zomhlaba, ukuba babulale ngenkemba ende nangendlala, nangesifo esibulalayo, nangezilo zasendle zomhlaba. Kusukela uJesu aqala ukubusa ngo-1914, ziye zenzeka zonke lezi zenzakalo. Isigaba 7, umbuzo. Kungani ukubusa kukaJesu kwabangela umaye emhlabeni? Kungani isimo sezwe saba sibina kakhulu lapho uJesu eba inkosi? Isambulo 6 verse 2 sisinikeza imininingwane ebalulekile. Isabelo sikaJesu sokuqala njengenkosi entsha emisiwe kwaba ukulwa impi. Wayelwa nobani? Wayelwa nodevil namadimoni akhe. Ngokwencwadi yesambulo isahluko 12, uSathane wanqotshwa, waphonswa phansi emhlabeni namadimoni akhe. Ethukuthele nqanqa, uSathane wakhiphela isibhongo esintwini okwabangela umaye emhlabeni. Isambulo 12, iverse 7-12. Isigaba 8, umbuzo. Singazuza kanjani njengoba sibona iziprofetho ezimayelana nombuso zigcwaliseka? Singazuza kanjani kulezi ziprofetho? Izinto ezenzekayo emhlabeni noshintsho oluphawulekayo endleleni abantu abaziphatha ngayo kuyasiza sibone ukuthi uJesu seyinkosi. Ngakho, kunokuba sicasuke lapho sibona abantu abanobugovu nabanenzondo, sikhumbula ukuthi izenzo zabo sigcwalisa isiprofetho seBhayibheli. Umbuso umisiwe. Singalindela nokuthi isimo sezwe sibe sibina kakhulu njengoba i-Armageddon isondela. Awumbongi yini ubaba wethu sezulwini onothando ngokuthi uye wasisiza sakwazi ukuziqonda izikhathi ezinzima esiphila kuzo? Amagama sesithombeni esihambisana nesigaba 8. Azisijabulisi izindaba ezimbi, kodwa ukubona iziprofetho zeBhayibheli zigcwaliseka kuyasiqinisekisa ukuthi umbuso kaNkulunkulu umisiwe. Indlela eziyobhujiswa ngayo izitha zikaNkulunkulu. Isigaba 9, umbuzo. Isiprofetho esikuDaniel 2 verse 28 no 31-35 siwuchaza kanjani umbuso wezwe wokugcina futhi wavela nini? UDaniel 2:28 uthi, kodwa ukhona uNkulunkulu emazulwini ongumambuli wezimfihlo, uyazisila inkosi uNebukadinezari okuyokwenzeka ezinsukwini zokugcina. Yileli iphupho lakho nembono yekhanda lakho njengoba ubulele embhedeni wakho. 31-35 wena Nkosi ububhekile, wabona izema-zema sesithombe. Leso sithombe ebesisikhulu futhi sikhanya kakhulu, besimi phambi kwakho futhi besibonakala sethusa. Ikhanda laleso sithombe bekungelegolide elihle, isifuba saso nezingalo zaso kungokwesiliva, isisu saso namathanga aso kungokwethusi, imilenze yaso kungeyensimbi, izinyawo zaso ziyinsimbi exubene nobumba. Uqhubekile ubuka kwaze kwaqheshulwa itshe, kodwa hayi ngezandla zomuntu, lashaya isithombe ezinyaweni zensimbi nobumba laziphihliza. Ngaleso sikhathi insimbi, ubumba, ithusi, isiliva negolide konke kuphihliziwe kwaba njengamakhoba avela esibuyeni sasehlobo. Umoya wakuphephula ukuze ungatholakali umkhondo wako. Kodwa itshe elishaye isithombe libe yintaba enkulu lagcwala umhlaba wonke. Siyasibona lesi siprofeto sigcwaliseka namuhla. Iphupho likaNebukadinezari labonisa lokho kwakuyokwenzeka ezinsukwini zokugcina, lapho uKristu eseqalile ukubusa. Izitha zikaJesu zasemhlabeni zaziyohlanganisa umbuso wezwe wokugcina owabikezelwa eBhayibhelini, omelelwa izinyawo zensimbi nobumba. Lo mbuso wezwe usukhona. Wavela phakathi nempi yezwe yokuqala ngesikhathi iBrithani neUnited States yakha umfelandawonye wamaNgisi namaMelika. Iphupho likaNebukadinezari lesithombe nalo labikezela okungenani izinto ezimbili ngalo mbuso wezwe ezaziyowenza uhluke embusweni eyandulela. Isigaba 10. Umbuzo. A. Isiprofeto sikaDaniel siwubonisa kanjani ngokunembile umfelandawonye wamaNgisi namaMelika? B. Iyiphi ingozi okumelwe siyigweme? Bheka ibhokisi elithi qapha ubumba. Eyokuqala, ngokungefani nembuso yezwe eyandulele okwakhulunywa ngayo embonweni, umfelandawonye wamaNgisi namaMelika umelelwa insimbi exutshwe nobumba, hayi insimbi eqinile njengegolide noma isiliva. Ubumba lumelela inzalo yabantu noma umphakathi. Daniel 2:43, umbhalo waphansi. Njengoba nje kubonakala ngokucacile namuhla, ithonya lalenzalo kwezokhetho emkhankasweni yokulwela amalungelo abantu, embhikishweni emkhulu nasezinhlanganweni ezimelela izisebenzi, lenza kube nzima ukuba ilandelwe imithetho ebekwe yilo mbuso. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Qapha ubumba. Esiprofethweni sikaDaniel, ubumba olusezinyaweni zesithombe esizema-zema lufanekisela abantu abavamile. Banamandla okuthonya ababusi bezwe nemithetho abayibekayo. Kungaba ingozi yini lokho kithi? Yebo. Uma singayiqapha inhliziyo yethu, singase siyekethise ekungathathi inhlangothi kwethu. Ngokwesibonelo, singase silingeke ukuba sisekele imibono yalabo abazama ukwenza ushintsho ngembhikisho noma ngezepolitiki. Singayigwema kanjani leyo ngozi? Kumelwe sikhumbule ukuthi uSathane ungumbusi wezwe. kumele sikhumbule nokuthi umbuso kaNkulunkulu ukuphela kwethemba esinalo. Isigaba 11. Umbuzo. Ukubusa kombuso wezwe wamangisi namamelika kusiqinisekisa kanjani ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina? Esibili. Njengoba amangisi namamelika emelelwa izinyawo esithombeni esizema-zema, awumbuso wezwe wokugcina owabikezelwe eBhayibhelini. Awukho omunye umbuso wezwe ozobusa ngemva kwawo. Kunalokho, uyobhuqwa ngokukhulu ukushesha e-Armageddon, lapho umbuso kaNkulunkulu uphihliza kanye nabo bonke abanye ohulumeni babantu. Umbhalo waphansi uthi, ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ngesiprofeto sikaDaniel, bheka inqaba yokulinda kaJune 15, 2012, Amakhasi 14-19. Umbhalo waphansi uyaphela. Isigaba 12. Umbuzo. Isiprofeto sikaDaniel sinabuphi ubufakazo bengeziwe obusinikeza induduzo nethemba? Singazuza kanjani kulesi siprofeto? Isiprofeto sikaDaniel sinikeza ubufakazo bengeziwe bokuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Eminyakeni engaphezu kuka-2500 edlule, uDaniel wabikezela ukuthi ngemva kweBhabhiloni, eminye imibuso yezwe emine yayosebenzelana ngokuphawulekayo nabantu bakaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, wembula ukuthi umbuso wezwe wamangisi namamelika wawuyoba owokugcina kuyo. Lokhu kuyasiduduza futhi kusinika ithemba lokuthi maduze umbuso kaNkulunkulu uzobaqeda nya bonke ohulumeni babantu, ubuse umhlaba wonke. Isigaba 13. Umbuzo. Inkosi ka-8 namakhosi ayishumi okukhulunywe ngakho encwadini yesambulo 17:9-12 kumelelani? Futhi siye sagcwaliseka kanjani lesi siprofeto? Isambulo 17:9-12 sithi, lapha yilapho kudingeka khona ukuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa asho izintaba eziyisikhombisa lapho kuhlezi khona wesifazane. Kukhona amakhosi ayisikhombisa, ayisihlana sewile, enye ikhona, enye ayikafiki, kodwa lapho ifika kumelwe ihlale isikhashana. Isilo sasendle sasekhona kodwa esingasekho naso siyinkosi ka-8, kodwa sivela kulawa isikhombisa futhi sizobhujiswa. Izimpondo eziyishumi ozibonile zisho amakhosi ayishumi angakawamukeli umbuso, kodwa athole igunya njengamakhosi ihora elilodwa kanye nesilo sasendle. Umonakalo wabangelwa impi yezwe yokuqala waholela ekugcwalisekeni kwesinye isiprofethi esingokombhalo esimayelana nezinsuku zokugcina. Abaholi bezwe babefuna kube nokuthula emhlabeni wonke esikhathini esizayo. Ngakho ngoJanuwari 1920 basungula inhlangano yezizwe, okwathi ngo-Okthoba 1945 kwangena izizwe ezihlangene esikhundleni sayo. Le nhlangano ibizwa ngokuthi inkosi ka-8. Kodwa ayiwona umbuso wezwe. Amandla nethonya layo kuncike kohulumeni abayisekelayo. IBhayibheli libiza labo ohulumeni ngegama elingokomfanekiso elithi amakhosi ayishumi. Isigaba 14 no-15. Umbuzo. A. Incwadi yesambulo 17:3-5 yembulane ngeBhabhiloni elikhulu. B. Yini eyenziwa abantu abasekela inkolo yamanga? Isambulo 17:3-5 sithi, yangithwala ngamandla omoya, yangiyisa ehlane. Ngabona owesifazane ehlezi phezu kwesilo sasendle esinombala obomvu esasigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Owesifazane wayegqoke okuphephuli nokubomvu, ehlobe ngegolide nangamatsha egugu nangamaphareli. Esandleni sakhe phethe indebe yegolide eyayigcwele izinto ezinyanyekayo nezingcolile zokuziphatha kabi kwakhe ngokocansi. Esiphongweni sakhe kwakubhalwe igama eliyimfihlakalo, iBhabhiloni elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Embonweni ovela nkulunkulu, uJohane wabona isifebe, iBhabhiloni elikhulu, esimelela umbuso wezwe wenkolo yamanga. Wembulani lo mbono? Sekuphela isikhathi eside izinhlangano zenkolo yamanga zisebenzelana eduze nohulumeni bezwe futhi zibasekela. Nokho, maduze uJehova uzokufaka ezinhliziyweni zabo ukuba bafeze umqondo wakhe. Uyoba yini umphumela? Labo hulumeni, amakhosi ayishumi, bayozijikela izinhlangano zenkolo yamanga, bazibhubhise. Isambulo 17, verse 1, 2, 16, no 17. Sazi kanjani ukuthi ukubhujiswa kweBhabhiloni elikhulu sekusondele? Ukuze siphendule lowo mbuzo, kuzosiza ukukhumbula ukuthi iBhabhiloni, idolobha lasendulo, lalivikelwe amanzi omfulo omkhulu iEufrate. Incwadi yesambulo izifanisa namanzi avikelayo izigidi zabantu ezisekela iBhabhiloni elikhulu. Isambulo 17 verse 15. Kodwa yembula nokuthi amanzi ayosha, okubonisa ukuthi umbuso wezwe wenkolo yamanga wawuyolahlekelwa abantu abaningi abawusekelayo. Isambulo 16 verse 12. Namuhla siyagcwaliseka lesi siprofetho ngoba abantu abaningi bayishila inkolo yamanga, baqala ukufuna izimpendulo kwezinye izindawo. Isigaba 16. Umbuzo. Singazuza kanjani ngokuqonda iziprofetho ezimayelana nokuvela kwezizwe esihlangene nokubhujiswa kweBhabhiloni elikhulu? Singazuza kanjani kulezi ziprofetho? Ukuvela kwezizwe esihlangene nokuncipha kwabalandeli benkolo yamanga kuyenezele ebufakazini bokuthi siphile ezinsukwini zokugcina. Nakuba amanzi angokumfanekiso seBhabhiloni esha, ukubhujiswa kwezinhlangano zenkolo yamanga kuyofika ngendlela ehlukile. Njengoba kubonisiwe ekuqaleni, uJehova uzokufaka ezinhliziyweni zamakhosi ayishumi, ohulumeni abasekela izizwe ezihlangene, ukuze afeze umqondo wakhe. Ukubhujiswa kwenkolo yamanga, ibhujiswa yilezo zizwe, kuyofika kungalindelekile futhi kuyolizuma izwe. Umbhalo waphansi uthi, ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nokuthi kusasa eliseduze lisiphatheleni, bheka isahluko 21 sencwadi ethi Umbuso kaNkulunkulu uyabusa. Umbhalo waphansi uyaphela. Ukubhujiswa kweBhabhiloni elikhulu kuyonyakazisa isizwe lonke futhi ngase kubangela ubunzima, kodwa abantu bakaNkulunkulu bayoba nezizathu okungenani ezimbili zokujabula. Lesi sitha sikaJehova uNkulunkulu sekunesikhathi eside sikhona, siyobhujiswa unomphela, futhi ukukhululwa kwethu kulesi simiso sezinto esibi kuyobe sekusemnyango. Qiniseka ngekusasa. Isigaba 17 no 18. Umbuzo. A. Singaqhubeka kanjani siluqinisa ukholo lwethu? B. Sizoxoxa ngani esihlokweni esilandelayo? UDaniel wabikezela ukuthi ulwazi lweqiniso liyoba liningi. Kunjalo ngempela. Manje sesiyaziqonda iziprofeto zenkathi esiphila kuyo. Daniel 12 verse 4, 9 no-10. Ukunemba kwalezi ziprofeto kusishiya sibambo ngezansi ngoJehova nezwi lakhe eliphefumulelwe. Ngakho, qhubeka uqinisa ukholo lwakho ngokuyitadisha ngenkuthalo imbhalo nangokusiza abanye babe nomngane obamukelekayo noJehova. Uyobaqapha bonke abancika kuye ngokuphelele, abanika ukuthula okuhlala njalo. Isaiah 26 verse 3. Esihlokweni esilandelayo, sizoxoxa ngeziprofeto ezimayelana nebandla lobuKrestu ezinsukwini zokugcina. Njengoba sizofunda, lezi ziprofeto zihlangana kahle kakhulu nezinye ezibonisa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Sizobona ubufakazi obengeziwe bokuthi uJesu, inkosi yethu ebusayo, uyabahola abalandeli bakhe abaqotho. Lezi ziprofeto zibonisa kanjani ukuthi umbuso kaNkulunkulu sumisiwe? Daniel 4 verse 10-17. Isambulo 6 verse 2-8. Daniel 2 verse 28-31-35. Nesambulo 17 verse 3-5 no 9-12. Ingoma okuzophethwa ngayo unumber 61. Inesihloko esithi, Pambili, nina bofakazi. Sesiphelile isihloko.